matching.com
Nachowaza one day itwende mbali najua mekutesa wengi kwenye mapenzi na kwa kumjenzi mitajenga na wewe ni mtoto mashala umebarikiwa nyota yako soya punda nyota yako njiwa kwenye tendo mimi na data na changanyikiwa nachopia mimi baby kuibiwa
alhamdulillah yote njema nimeipata kuona wewe najidai mimi bila wewe nitajavajava
everything you better know Utani baby ni pesho When your baby call me King Kong King Kong Nibena fasi, hautajutia Nibena fasi, wendo marikia Nibena fasi, kipenzi ni kupe dunia Nibena fasi, mama mimi nitakujengea
You are my beautiful You are my one and all You are my beautiful You are my one and all You are my beautiful You are my one and all You are beautiful, you are my one and all
Yeah, yeah, Despacito, you are my mommy Ulipo nipo, undoki kichwani Sipendi ugo, napenda mani Nipende mami low, sije niacha doa, yeah, yeah I'm going my show, nikiudio mnina show na wewe Ata mfanyi nini, atu achani Duniani ni mono wengi, you're number one
Basi mama tucheze, basi mama tuimbe Basi mama turinge, basi mama tuvimbe Basi mama tucheze Basi mama tuimbe, basi mama turinge, basi mama tuvimbe Pisi flani imenoga hivi, pisi flani imenyoka hivi Pisi flani nyuma DVD, imenoga hivi, nyuma DVD Kiuno dodondosha, ila navonipa mtoto ananikosha Sini wenge na muona kama malaika, ika nani ita You are my beautiful, you are my one and all You are my beautiful